buswavu eliyenseno era mazima tuswalira mutindo olwadyansi zetu zinentakera ngate mazima zasooka kanwa nyobuganda bonna tewalindansi nabakati yebulangi tyesooka abansingako obukulu munyambe mujujira mukwano gw'abanti yeuyo kiwanuka kyole eyawakanya eteke enkate eryedda eyaleetebwa kati kirombo nodanse wamma mazima yali alowooza atya abansingako obukulu munyambe mujujira mukwano gw'abanji yeuyo kiwanuka kyole eyawakanya eteke enkate eryedda eyaleetebwa katikkiro muno tanse wamma mazima yali alowooza atya bayita mbale ne bakalira musajja wattu lwa danse tavaawo okujja mu kkooti n'alayira bino by'ebigambo by'ensi byange ndayira mu linnya lya nyabonaku ebyetteeka lya mukyala wona banaka dansi yakusinimu okutusa enseeno lwerigwawo agenda maso okucyakala nti tugenda mudansi tulikuwa kiki wanuka munaffe kanabamu omusala tulya gwa danse wangana